Yesu Kristu anaza chifana o na buri ziko la berewela. So tufuna tiimbe masali mo 51. Amen. Bible kutari yese anachima na berewela polemele wa Yehova. Ndeju kupempa kutambuya dichitre chifundo.
Oh, God.
ndiyeche kuyenda moyo wa chiyelo Koma mulungu atithandize ndiyende mchiyelo Tikukhala kudziko lochimwa Chimo lilibali ponse Ndipembe Yehova atithandize ndiyende mchiyelo
Happy Easter, amen.